sikhonze sithandekayo esikanye naso. Njengoba wazi, iBhayibheli liyincwadi ekhuluma kakhulu ngabantu. Abaningi kubo kwakungamadoda nabesifazane abathembekile, ababhekana nezinselele ezifana nezethu. Babe nemizwa efana neyethu. Jakobe 5 verse 17. Abanye babecindezelwe izinkathazo zokuphila. Abanye behlukumezeke kakhulu. Belinyazwe amalungu omndeni noma bakhulekile abakanye nabo. Kanti abaningi babehlushwa imizwa yecala ngenxa yamaphutha abo. Ingabe laba bantu bamshiya ngokuphelela uJehova? Cha. Abaningi babe njengomhubi owathandaza. Ngizulazulile njengemvu elahlekile. Funa inceku yakho, ngoba ngizange ngikhohle imiyalo yakho. Ihubo 119 verse 176. Ingabe wake wazizwa ngendlela efanayo? UJehova kalokothi abakhohle abakhulekeli bakhe abaye baduka, baphuma esibayeni. Ngokuphambene nalokho, uzama ukubasiza. Ngokuvamile esebenzisa abanye abakhulekeli abakanye nabo. Ngokwesibonelo, akucabangi ngendlela uJehova asiza ngayo isikhonzi sakhe uJobe, esabhekana nezinhlekelele eziningana, izinkinga zezimali, ukulahlekelwa abathandekayo, nokuphathwa isifo esibuhlungu. UJobe waphinde wakhuthazelela amazwi abuhlungu, ayishiwo abantu okwakufanele ngabe bamduduza. Kuyiqiniso ukuthi kwaba nesikhathi lapho uJobe ayicabanga ngendlela eyiphutha, kodwa akazange amshiye uJehova. UJehova wamsiza kanjani uJobe ukuba alungise umbono wakhe? UJehova wasebenzisa omunye umkhulekeli wakhe u-Elihu ukuba asize uJobe. Lapho uJobe echaza izinto ezazimkhathaza, u-Elihu wamlalela, futhi washukumiseleka ukuba akhulume. Yina engayisho. Ingabe wayeyogxeka uJobe, noma zama ukumkhuthaza esebenzisa amazwi ayeyomenza azizwe necala, noma ehlazekile. Ingabe u-Elihu wayezibone engcono kunoJobe? Lutho neze. Eshukunyisa umoya kaNkulunkulu ongcwele, u-Elihu wathi, kuNkulunkulu weqiniso ngilokho nje nawe oyikho. Nami futhi ngabunjwa ngobumba. Wabe seqinisekisa uJobe. Akukho kwethusayo kimi okuzokwesabisa, futhi akukho ukucindezela okuvela kimi okuzoba nzima phezu kwakho. Jobe 33 verse 6 no-7. Kunokuba nezelo osizini likaJobe. Ngothando, u-Elihu wanikeza uJobe iseluleko nesikhuthaza isidinga. Sifisa wazi ukuthi silingisa isibonelo sika-Elihu ngesikhathi sibhala le ncwajana. Siqale salalela futhi sacabanga ukucophelela ngezimo kanye nemizwa yeningi lalabo abaye baduka emhlambini. Sabe sesifunda imibhalo futhi ngosizo lomthandazo sahlola ukulandisa ukubonisa indlela uJehova asiza ngayo izinceku zakhe zasendulo ezazibhekene nezimo ezifanayo. Ekugcineni, sibe sesihlanganisa lokho kulandisa okusembhalweni nokuhlangenwe nakho kwanamuhla ukuze sikhiqize le ncwajana. Sikumema ngemfudumalo ukuba uyifunde le ncwajana. Sicela uqiniseke ngokuthi sikuthanda kakhulu. Indikimbe ebusayo yofakazi bakaJehova.